wasaraka no be si onye chọrọ ndụ ya bata. Wasaraka no be si onye chọrọ ndụ ya bata. Bata, nwanne m, bata, ihu a heavy laden, a si munu bata. And so Lord, I come to you, my source and my life. Though my feet may fail, I am not afraid. Just to
Jesus, he'll give you rest. Come on, but